You're so fire, fire. My desire, desire.
Music.
I'm not a liar, liar. We gotta say, say. Nalimanyi mukwano lida nonswaza. Kubanga je wali wali muba sniper. Katinda ba mpenzo liku my shoulders. Yeah, yeah. Mukwano woto waze mpuliranga onzita. Aba muba jirambu simanyi ti waloga. Teba manyi senga ya kusomesa waita. Yeah, yeah. Abana benye nambaza dena sherry. Ebintu bien koze mbikoze na sherry. Nasika za chimu kuimbira sherry. Abana benye nambaza dena sherry. Ebintu bien koze mbikoze na sherry. Nasika za chimu kuimbira sherry. Ya 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 ya. Sherry, sherry, sherry. Wasinga. Sherry, sherry, sherry. Wasinga. Sherry. Ebintu bien koze mbikoze na sherry. Nasika za chimu kuimbira sherry.
Music.